Pamoja Record.
Chunky supplier, a supplier.
Nikiwa ni mimi, MPMC. Nikiwa na
the beginning, the beginning, the beginning. Mi macharadam.
Duke beat.
Nitalia ukiondoka, lia ukisepa. Nitalia ukiondoka, lia ukisepa. Raha ya mapenzi isiwe sili jue, nikutambulishe wakujue. Basi chochote unachotaka we basi sema, uniambie mapema, wasijaka kuchukua. Nipende kuona ukichukia, napenda kuona ukifurahia. Nasema acha wanicheke, mimi wewe kukuacha wasahau. Nimesha kupenda, sipendi kwingine, hata wakipanda down. Nasema acha wanicheke, mimi wewe kukuacha wasahau. Nimesha kupenda, sipendi kwingine, hata wakipanda down. Italia ukiondoka, lia ukisepa. Nitalia ukiondoka, lia ukisepa.
Ah, mitalia, mitalia, talia, talia, tawaza familia. Minasema mitalia, talia, 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 afiki nisha zingatia. Minasema huduma nisha kudumia, kila kitu nachotaka mchumba nisha kupatia. Maidia naendelea ujacha, nimabia kwanza naidia ujacha. Nasikia nimeambiwa ujacha, nasikia yelele. Nimejaribu mimi kuzoe, nikupende mind yangu yelele. Nimejaribu mimi kuzoe ujacha, nakwambia.
Nitalia ukiondoka, lia ukisepa. Nitalia ukiondoka, lia ukisepa. Wona inama, inuka, kama mashetani unapandisha mzuka. Una inama, inuka, kama mashetani unapandisha mzuka. Aya twende mzuka uo dada, mzuka uo twende, mzuka uo dada, mzuka twende tena mzuka uo dada, mzuka uo twende, mzuka uo dada. Anakubali sana duke utauwa, we chidie, wapi manyota wa danta. Awasalimi watoto gine area, area. E watoto watishio
Duke AK47.
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.